Inhliziyo yami mila isifa la netshe Yaza ngisezwa kuwe Noma ungahamba kulungile sengalele Noma ungangishiya kulungile angisenandaba Hamba-ke
Change your mind.